Onye na-agba mmiri, adeburu ya zo.
Exclusive at NigerCrowd.com.
Adeburu ya zo. Oh, slow doggy dog. Onye na-agba mmiri, adeburu ya.
Somewhere I can't even hear now. What about Nanibuli as?
Mmiri bụ ndụ onye ọ ga-adịrị mma. Onye emeli hụkete
hụkete na gị. Exclusive at NigerCrowd.com.
Na gazibere gị, slow doggy.